ijuru riraririmba nukuri nuri wenyine. Nukuri uramukunda nubwo yagiye kure, ni nk'umwana w'ikirara ataka ntume ku mwuka wa nyuma. Umufite ku mutima nubwo yakoze ibibi byinshi, yuzuye isoni n'ikimwaro maze umwibutsa yuko yacunguwe. Umutima ugasimbuka akaririmbiza mazamuka. Ndazi ko nubwo bimeze bityo hari umugabo ankunda, avuga ko ntuwe. Ijuru riraririmba nukuri nuri wenyine. Imisozi gatangara erega wara seniye kure cyane umuntu yayobera, n'izihe mbaraga z'icyaha zatuma umwibagirwa. Ubuntu bwawe burenga cyane kandi mu bacunguwe ubona we yararimo. Nzi ko nubwo bimeze bityo hari umugabo ankunda, avuga ko nduwe. Ijuru riraririmba nukuri nuri wenyine. Imisozi gatangara erega warahiriwe. Nzi ko nubwo bimeze bityo hari umugabo ankunda, avuga ko nduwe. Ndetse no kudatunana kwanjye iyo bibaye, imbabazi zawe ngo zibiruka boneka ukiranuka.